Mpenzi mbona lawama, mpenzi mbona unanikorofisha.
Nikitoka kazini mpenzi umeona, nikiuliza shida nini waza kugombana. Simu zangu napokea wewe, hivi kwa nini? Sijawahi kudanganya wewe, mbona uniamini? Mimi nataka upendo na wewe, sitaki vijimeno na wewe. Mimi nataka upendo na wewe, sitaki vijimeno na wewe. Nikupe nini wangu mpenzi? Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Nikupe nini wangu mpenzi, ndio niamini. Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Mara ukienda enda umia mimi, mara ukienda enda umia mimi.
Ina nani pero tuna sana kill, ili kupe yangu pesa pesa. You're my only baby, my sweet lovely candy. So mboni pe yangu denda atenda. Unani kill me this song, me mashore. Hakuna mwengine napenda ni wewe.
Vile unafanya siyo fair, mpenzi wangu unanionea. Vile unafanya siyo fair, mpenzi wangu unakosea.
Can't you know, you're more than treasure. I don't keep going, life haina test tena. Tumetoka far, mashine tukaweza. Nairobi coasti, tafuja tukateza. Remember boss binguni, mina we. Remember boss binguni, tutafika.
Nikupe nini wangu mpenzi, ndio niamini. Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Nikupe nini wangu mpenzi, ndio niamini. Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Mara ukienda
mapenzi bila love, you are who I fight for. Now everything that I do, only work because of you. Honestly, penye buni kwa psycho. Anyway, you are the queen with the crown. Hakuna mtu yote atakuja kuin the crown. Uanze kunifuata kila napoenda town. So kama unaweza baby, hebu punguza frown. I can never live without you. Na kama sitaweza, itabidi nistick with you. Na hizi shida ndogo ndogo za kutega mguu, ni vitu za kusema sema wana wivu tu. Sema sema tu, wana wivu tu. My baby, niko ready kufunga pingu with you. Nikikumbuka vitu zote zenye tulidu. Nikupe nini ili uweze kutuliza boo.
Nikupe nini wangu mpenzi, niamini. Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Nikupe nini wangu mpenzi, niamini. Nikupe nini wangu mpenzi, usiniwache mimi. Mara ukienda
some records, I'm lucky. Thanks for the beat, is there.